mukomeze barinde.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Wadushakira kuri internet namwe mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu kwezi gushize abanyeshuri 60 muri kaminuza ya Oakwood muri leta ya Alabama hano muri leta zunze ubumwe za Amerika bandikiye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, bandikira na Presidency ya Amerika White House, babasaba ko izo nzego zatabara impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda kubera ikibazo cy'inzara bemeza ko kibamereye nabi. Nyuma yaho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ritangarije ko ibiribwa byatangwaga mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda rurimo byagabanutse, by'umwihariko bigabanuka ku rugero rwa 60% mu Rwanda. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turavugana n'umwe muri abo banyeshuri 60 Bwana Tuyishime Elize, dusubire ku buryo burambuye kuri urwo rwandiko banditse n'icyo barutegerejeho. Turajya kandi Kigali mu Rwanda twumve icyo leta ivuga ku byerekeye igabanuka ry'ibiribwa byagenerwaga impunzi n'ingamba ifite icyo kibazo. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nkuko nari maze kubabwira, ndi kumwe na Bwana Elize Tuyishime, umunyeshuri muri kaminuza ya Oakwood muri leta ya Alabama hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni umwe mu banyeshuri 60 banditse ziriya nzandiko. Bwana Tuyishime, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Reka tunahereho nkubaza ibikubiye muri ruriya rwandiko mwanditse.
Urakoze cyane Bwana Geoffrey. Nkuko bivuze, turi abanyeshuri barenga 60 ho gatoya, nuko bose batabonetse kubera impamvu zitandukanye ngo basinye kuri urwo rwandiko. Ariko tukimara kubona ubutumwa HCR yashikirije impunzi zo mu Rwanda uvuga ko inkunga yagenerwaga impunzi zo mu Rwanda y'ibiribwa, ni ukuvuga ngo nta mafaranga, kuko ntabwo bari bagihabwa ibiribwa bifatika, ahubwo bahabwaga amafaranga bakigira ku isoko guhaha icyo bashatse. Amafaranga rero bahabwaga ubusanzwe yari 700,600 y'amanyarwanda. HCR iza kubatangariza ko bitewe n'icyorezo cya coronavirus COVID-19 cyabayeho guhera mu ntangiriro z'umwaka ushize, iyo nkunga yagabanyutse. COVID-19 yahungabanyije ubukungu bw'ibihugu bitera inkunga HCR, bituma iyo nkunga igabanyuka ku kigero cya 60%. Ibyo ngibyo rero tukibyumva nk'abanyeshuri biga muri Oakwood, twatekereje ikintu dushobora gukora nimba hari ubushobozi twabona bwo gufasha abavandimwe bacu bari mu nkambi. Tuza gusanga bidakunda, cyakoze dusanga dushobora gukora ubuvugizi, tubanza kujya inama tubyemeranyaho twese uko turi 60, nyuma tuza no gukenera ubuyobozi bw'ikigo tubagezaho igitekerezo cyacu n'ibyifuzo nabo bashyize mu gaciro baza gutekereza uburyo amadolari atatu adashobora gutunga umuntu ku kwezi cyane cyane nk'umuntu uri muri Amerika arabyumva baza kudushyigikira mu gutunganya iyo baruwa no gushyiraho umukono kugira ngo tuyigeze ku bantu twari twayigeneye nuko nguko igitekerezo cyaje ariko amakuru twayamenye jiske nko mu kwezi kwa gatatu kuko hasire yabitangaje nkeka ko ari mu kwezi kwa kabiri
mu kumenya ayo makuru mwebwe mwayumvise nyine muyanyujije muri HCR cyangwa mufite n'abavandimwe banyu bari hariya mu Rwanda babatakiraga bababwira bati nyabona inzara tumaze ni murebe uko mudukorera ubuvugizi
ubwo buryo bwombi twarabwifashishije twagiye dusoma ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa mu Rwanda tugakurikira n'ama audio ya bamwe mu bayobozi b'impunzi ariko bo ku ruhande rwa leta ni ukuvuga ngo ni abayobozi ba leta bakorera bashinzwe impunzi ndetse n'abagenzi bacu bari mu nkambi zitandukanye uko ari eshanu cyangwa se esheshatu bitewe n'uko n'inkambi ya Mahama nubwo atari impunzi z'abanyekongo ariko twagiye tumenya amakuru atandukanye rero badutakiraga batubwira ko twabafasha kuko inzara ibishe badashobora gutungwa n'ibihumbi bitatu mbona nubwo n'abirindwi magana atandatu babonaga bitari bihagije ubu rero dushingiye kuri ayo makuru twishatse nk'ubushobozi tuza gusanga tutabishobora kuko impunzi ni nyinshi impunzi z'abakongomani zonyine zirarenga ibihumbi mirongo itanu ahubwo duhitamo gukora ubuvugizi bo bifuzaga ko twabafasha tukabafasha mu buryo bw'amafaranga tuza gusanga nta bushobozi dufite twiyemeza kubakorera ubuvugizi
umuntu yakwibaza ati ko bari mu Rwanda ko bashobora gutaka mu gihe bumva bashonje cyangwa se ibintu byanze bakavuga bati bya bintu HCR yakoze biranze niki gituma ari mwe mugomba kubavugira kuki badatobora ngo bavugiye ku giti cyabo
urakoze cyane bwana munyamakuru icyo kibazo ni cyiza cyane ntekereza ko impamvu badatobora ngo bavuge ni uburyo bwo kumenyekanisha amakuru buragoye kuko kugira ngo utangaze amakuru ndasa nkaho gato yansubira ku magambo yavuzwe n'umunyamabanga wa leta uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi bwana Kayumba Olivier avuga yuko inkunga koko yagabanyutse ku kigero cya 60% ku mpunzi ziri mu Rwanda ntekereza ko ayo magambo avuga ko hari amagambo yavuze yuko impunzi n'ubundi zitazahungabana na cyane cyane ko hari ubundi buryo zari zibayemo 100% zitatungwaga n'inkunga zihabwa na HCR rero ntekereza ko abantu bo mu nkambi kugira ngo batake babe bandika babona ahantu banyuze ubutumwa bwabo bigoranye mu gihe umuntu bacumbikiwe ahamya ko hari ubundi buryo bari babayeho kandi twebwe mu by'ukuri nk'abantu babaye mu nkambi tubizi neza ko nta bundi buryo impunzi zifite zibamo 100% ubuzima bwabo bwose babukesha inkunga bahabwa na HCR twebwe rero nk'abantu bari muri Amerika twabonye dushobora gutabaza tugatakambira amahanga twebwe uburyo bwa communication buroroshye turi muri Amerika urandika ubutumwa bugahita bugera ku muntu wandikiye ikindi Amerika ni igihugu gishyira mu gaciro gikunze gufasha no gutabara abantu tuza gusanga rero dutabaje Amerika ndetse tukabasha no kugira kuri HCR ntibatakambe bonyine mu nkambi ahubwo bikagaragara ko hari na bene wabo bari muri Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi bashobora kwifatanya nabo mu gutakamba dutekereza ahari ko bishobora kuba byagira icyo bitanga ni muri ubwo buryo twahisemo kubafasha nabo babikora nkeka ko banabikoze ariko natwe nk'abantu turi muri Amerika twasanze tutagomba kwicara abantu bagenzi bacu bafite ikibazo giteye gityo
uti nkeka ko banabikoza ariko warumaze kuvuga uti byagora kugira ngo ugucumbiki yavuga ati nta kibazo ufite ariko wowe urenge uvuga uti ndagifite bibaye rero ibyo wa mugani w'umunyarwanda ati imfura ishinja girishira uravuga uti batinye kuvuguruza nyirurugo ariho bacumbitse kandi we yemeza ko nta kibazo bafite
we yemeza ko nta kibazo bafite ni n'amagambo yadutangaje cyane dutekereza ko ashobora no kuba inkomyi ku bufasha dusaba dutakambira amahanga kuko ikako amahanga aramutse anatekereje uburyo bwo gufasha impunzi byanze bikunze bicisha ku gihugu kibacumbikiye kuba rero Bwana Kayumba Olivier umunyamabanga wa leta uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi ahamya ko hari ubundi buryo zari zibayeho tubibonamo nk'inkomyi ni inkomyi ishobora ni ikintu gishobora kutugonga kikatugora ku cyifuzo cyacu n'ubusabe dukomeje kugera dutakambira amahanga gusa abantu bo mu nkambi nkeka ko banditse ariko uburyo ubutumwa bwabo buhita bugenda cyangwa se bwumvikana no kubugeza kuba bugenewe nkeka ko bigoranye bari mu nkambi kuruta twebwe turi hano muri Amerika
wakomeje kuvuga ubwo butumwa bw'umunyamabanga uhoraho muri Minema nzi ko ibyo aribyo byose ndatekereza ko abumva radijwi rya Amerika bashobora kuba atari ko bose babwumvise mu kanya turaza kubugarukaho tubifashijwemo n'umunyamakuru wacu uri i Kigali mu Rwanda Eric Bagiruwubusa ariko reka mbanze nkubaze igituma mu bo mwatabaje cyangwa se mu bo mwatakambiye musaba ubufasha u Rwanda rutarimo nuko mwavugaga muti ntabwo n'ubundi bashobora kutwumva cyangwa wa mugani nayo magambo mwavugaga muti abavuze ibingibi ntabwo bashobora kugira icyo bamarira impunzi zishonje
twebwe tubibona muri ubwo buryo bwondi ikintu cya mbere u Rwanda nk'igihugu twabayemo nta bushobozi gifite bwo gutunga impunzi zose zo mu nkambi kuko ngo bafite ubushobozi ni bukeya mu by'ukuri ntabwo babona ubushobozi bwo gutunga impunzi ziri mu nkambi iyo ni impamvu ya mbere yatumye mu bantu twatabaje tudashyiramo igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye cyangwa se cyakiriye bagenzi bacu indi mpamvu ya kabiri nk'uko wari ubivuze ntabwo umuntu yagucumbikira narangiza avuge yuko wihagije hari ubundi buryo ntabwo yavuze ko bihagije ahubwo yavuze ko hari ubundi buryo ntabwo yabaye specifique ngo ahamye ubwo buryo ubwari bwo izo mpunzi zibayemo avuga ngo ntabwo inkunga bahabwaga na HCR bigaragara ko atari bari batunze yenda ijana ku ijana hari naho nigeze numva mu biganiro bica kuri radiyo yavuze ko bafite nk'abantu nk'ibihumbi icumi mu Rwanda bashobora kuba badatunzwe cyangwa se batadefanda ijana ku ijana ku mfashanyo HCR ngewe naketse ko wenda hari abo bantu yavuze bashobora kuba ari impunzi zisanzwe zituye mu mujyi zitaba mu nkambi abo bantu bakunze kwita ngo ni refugee abo bantu nagerageje kuganira nabo niba mu Rwanda nsanga bo ikintu HCR bakorera ni ukuba sitati y'ubuhunzi gusa ariko nta kindi kintu HCR bafasha abari abantu bize bashoboye kuba mu mujyi bakirwanaho bagashaka imirimo mu buryo butandukanye nkeka ko wenda hari ari muri ubwo buryo yavuze ko hari abantu bifashije naho mu nkambi mu by'ukuri wenda dushingire nko ku mibare mu nkambi abantu nkeka bashobora kuba bifashije nabwo ntabwo bifashije nuko ngo hari ubundi buryo bashobora kubonamo udufaranga bitanyuzemo nk'uga HCR abo bantu wenda ni abarimu ni abantu bakora kwa muganga ni abantu bakora muri ALC ni umuryango ukorana na HCR ushinzwe ibikorwa by'iterambere mu nkambi abo bantu bose babumbiye hamwe nkeka ko batarenze kabiri ku ijana by'umubare w'impunzi zose ziba ziri mu nkambi rero guhamya ko gufata umubare ungana gutyo wenda ukawitirira impunzi zose ukavuga ngo hari ubundi buryo bari babayeho twabibonye nk'imbogamizi rero kugira ngo umuntu abe yahamya gutya ahubwo yagombye kuba ari urimo gutabariza impunzi twabonye nabwo ari inkomyi zatumye tudatabaza u Rwanda ahubwo tugatabaza ibindi bihugu bitandukanye.
Ibyo vuga byavuzwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu Rwanda byatumye Ijwi rya Amerika yifuza kubana muri iki kiganiro n'urwego rwa Leta y'u Rwanda rushinzwe impunzi, ariko inshuro zose twagerageje kubashaka ntabwo byadukundiye. Icyakora mbere yaho gato iki kibazo kikiba, mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda yaganiriye nyine na Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu Rwanda MINEMA. Atangiye mubaza icyo Leta y'u Rwanda yabwiye impunzi imaze kumva ko ibiribwa zagenerwaga byagabanutse.
Hari amakuru avuga ko ibiribwa byagenerwaga impunzi kugeza ubu ngubu byagabanutse turebye ko bari mu Rwanda. Twavuga ko impamvu nyamukuru mwavuze ko cyangwa mwamenyesheje impunzi mufatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa, mwazimenyesheje ko igabanuka ry'ibyo biribwa rishingiye kuki?
Mbere na mbere igabanuka nababwira ni ishami rishinzwe ibiribwa ku isi ryitwa PAM cyangwa se WFP, byo byatumenyesheje yuko amafaranga amaze igihe agabanuka ku buryo bitagishoboka yuko uko bari basanzwe bagenera impunzi ibiribwa cyangwa se amafaranga yo kugura ibiribwa ari bukomeze kuboneka. Icyo nicyo PAM cyangwa se WFP batumenyesheje ku buryo twagiye mu biganiro nabo tubabaza impamvu, ariko kuva mu kwezi kwa mbere hagati kugira ngo tumenye neza uko ikibazo giteye. Twagiye tubiganiraho rero dusanga koko ko uretse yuko hari ikibazo cy'ubukungu ku isi kubera icyorezo cya COVID-19, ariko hari n'uko iki gitekerezo n'ubundi cyari kiriho mbere kubera ko babonaga ko amafaranga atazakomeza kuboneka, ku buryo muri mu karere ibihugu mu bihugu byo mu karere ifashanyo y'ibiribwa cyangwa se amafaranga yo kugura ibiribwa yagiye igabanuka. Byari bigeze rero ku Rwanda nabyo bijya mu buryo bikaba bihuriranye n'ubundi n'iki gihe cya COVID nuko byabaye, navuga mu buryo butunguranye, ariko sinavuga ko bitunguranye cyane ku rwego rwa PAM cyangwa WFP ndetse na Minisiteri yacu, ariko twakomezaga dushakisha uburyo iyo crisis itaba cyane. So naho ngaho byari bigeze.
Ku mafaranga twamenye bagiye kujya bahabwa ngo ubundi bahabwaga 2,760, ariko barajya bahabwa 2,300 n'amafaranga 40. Aya mafaranga ntabateye impungenge nk'abantu mureberera impunzi, mucumbikiye impunzi?
Ntabwo biduteye impungenge cyane, kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu haba harimo ibintu byinshi, harimo ubuvuzi, harimo amashuri, harimo isuku n'isukura, harimo icumbi, ndetse noneho n'ayo mafaranga yo kurya. Ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya cyangwa se yo kugura ibiribwa, ibindi birahari nta kibazo bifite, ku buryo twumva ko nta kintu guhungabana ntabwo ari cyane, cyane cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atariyo mafaranga babeshejeho yonyine, bafite n'ibindi bikorwa hirya no hino. Ubwo hano mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Huye, impunzi nyinshi zibeshejeho ntabwo zibarwa kuri iyo mfashanyo yaba y'ibiribwa cyangwa se iyindi mfashanyo ari yose. So dufite hafi 10,000 bashobora kwibeshaho mu mujyi, n'abandi nubwo bashobora kuba batarabonye ubushobozi buhagije bwo kuva mu nkambi bakajya mu nkengero z'inkambi ariko nabo bafite ukuntu babayeho ariko ntibibuze yuko hari abantu batameze neza impunzi zidafite ububasha zo zizakomeza gufashwa n'ibiribwa nk'uko PAM yabitubwiye
hari umwihariko kuri abo ngabo muvuga badafite ububasha ku buryo wenda niba abandi bahabwaga ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine bo hari umwihariko udasanzwe cyangwa nabo bazajya bahabwa ibihumbi bitatu mirongo ine
mu buryo buri bufite ibisobanuro bihagije ntabwo nabiguha ubungubu ariko umuryango w'abibumbye ushinzwe ibiribwa watwijeje yuko abameze nabi bazakomeza guhabwa imfashanyo yuzuye kandi bari bamaze iminsi bahabwa buriya ababyeyi abana batoya bafite imyaka itanu no kumanura ababyeyi batwite ababyeyi babyaye abafite indwara zikomeye abakuze bo bakomeza guhabwa imfashanyo nk'uko bari basanzwe bayihabwa ndetse na za school feeding muri za ICD ubwo bufasha buzakomeza gutangwa
nababaza nti nkurikije n'ubusanzwe ukuntu twagendaga mu nkambi zitandukanye hano mu Rwanda twasangaga impunzi zihora zijujuta niba ariko nabivuga ngo ibiryo ntibihagije kuba noneho bigabanutse kuri 60% nta mpungenge mufite ko hashobora kuvuka ibibazo birimo n'imyigaragambyo bivutse bigenda bite by'umwihariko
by'uko abantu bijujuta ntabwo nabihamya dufite impunzi nyinshi kandi icyo kibazo ntabwo twigeze tucyumva ntabwo bivuze yuko umuntu umwe wijujuse bivuga yuko abantu bose bijujuta ku bwanjye icyo kibazo nta gihari cyane cyane ko babayeho mu buzima bw'inkambi bw'ubuhunzi ubuzima bw'ubuhunzi nuko buba bumeze tugerageza leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa ko babaho neza mu buhunzi ntabwo ari iwabo ariko iyo utari iwanyu ufashwa neza kugira ngo no mu mitekerereze udahungabana cyane so nibyo tugenda dukora dufasha impunzi ariko mu byo dukora buriya ntabwo twareba ikibazo cy'ibiribwa ko kigiye kugabanuka ahubwo tureba ko impunzi cyangwa se n'uwundi muntu uwo ari wese yakomeza akigira yishakamo ubufasha ubushobozi kugira ngo ashobore kwibeshaho utarinze utegereza uteze amaboko roni ariko ni ibintu tubashishikariza kandi benshi muri bo barabikora niba ujya ujya mu nkambi harimo utuduka harimo amasaro de coiffure hari abakora ubukorikori hari ubuzima busanzwe nk'ubwo hanze y'inkambi ntabwo bavuga ko bameze nabi iyo sura ntabwo ihari mu nkambi zose zo mu Rwanda ahubwo tukomeza gushaka uburyo bwo kugira ngo bifashishe muri nani mu buzima bwazo dufite porogaramu nyinshi hari ya nyuma imaze umwaka yitwa jya mbere yagiyeho kugira ngo ifashe impunzi kwigira ni gahunda zihari ariko uretse n'ibyo byo gukomeza kubwira abantu ngo nibifashe tukabashyiraho gahunda zihoraho kwiga iby'icungamutungo biriya byose ni ibintu bigaragara yuko leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa twita ku mpunzi kugira ngo zishobore kwibeshaho ariko ikindi kiyongeraho ni uko ibisubizo birambye muri mu buzima bw'impunzi buriya habamo ibintu bibiri by'ingenzi gusubira mu gihugu cye cyangwa kubaho nk'abandi baturage mu gihugu utuyemo kandi ibyo byombi turabikora tukomeza kubifatanya n'abandi kugira ngo bigende neza niyo mpamvu urimo kubona ko muri iyi minsi impunzi z'abarundi zirimo gutaha kubera ko zirimo kubona ko ubuzima burimo kugaruka neza iwazo ubwo gahongira imirata abandi babaho nk'abandi banyarwanda akaba ashobora kushaka inguzanyo akagura bambu akakora ka business hirya no hino ibyo byose tubishishikariza impunzi muri ibyo bibazo birambye ku bibazo by'impunzi tugira
ubu noneho hari abarundi cyangwa abanyekongo bigeze baka ubwenegihugu bagatura nk'abanyarwanda
barahari ntago nagura imibare nonaha ariko barahari benshi cyane bafite n'akazi bafite utu business bumva ko iby'ubuhunzi atari byo bagishaka batagishaka gutaha ariko bakavuga ati reka noneho ndi umunyamahanga uva mu Rwanda cyangwa se nsabe ubwenegihugu kandi birakora ku nzego zishinzwe ibyo byo gusaba ubwenegihugu cyangwa gusaba gutura nk'umunyamahanga bazi yuko bikorwa neza kandi bashobora kuzadufasha muri statistiki
kuri iriya gahunda yajya mbere mu bashishikariza umuntu yayijyamo afata bira ibihumbi bitatu agomba no kuyaryamo ku bwanyu murumva byoroshye
oya ntago ibyo bihumbi bitatu ntago ariyo ngwate ntago ari byo upfa kuba wanditse nk'impunzi ukagaragaza proje ufite kandi ku izo mpunzi kandi ntago iyo gahunda ireba n'abaturi inkambi ufashe mugombwa muri Gisagara ubwo ureba abaturiye abanyarwanda baturiye inkambi n'impunzi bagafatanya muri izo business kugira ngo buri inkambi buriya ntabwo ari piso urabizi ujya ujyamo uko ushatse kujya hanze gukora business urasohoka ukagaruka ukamara iminsi ugatembera u Rwanda rwose uko ubyifuza byose so ni ukuvuga ngo umuntu aba ameze iyo mpunzi ibituye mu Rwanda ikagira ibyikora ikibeshaho hanyuma igatera imbere byose niyo gahunda yajya mbere kugira ngo abantu bashobore gushobora kwigira neza bitari byo gutegeka no gutega amaboko
mu bihe nk'ibi ngibi habayeho igabanuka ry'ibiribwa abakozi bakora mu nkambi babana n'impunzi umunsi ku wundi barasabwa iki
barasabwa gufasha impunzi kumva ngo nabafasha ko izo gahunda zihari kandi zari zimaze igihe hari ibigurira hari abantu bafatayo amafaranga bakagenda bafata inguzanyo bakayishyura no gushishikariza abo dufite abafasha myumvire dufite abakozi rero baba minema baba HCR baba WFP bazadufasha abafasha myumvire nk'uko ikinyarwanda babyita
iki se ni icyemezo twavuga ngo kizamara igihe kingana iki
ntabwo tubizi kubera ko icyo twifuza ni ukumenya ni ugukora uko dushoboye habonetse inkunga icyo kibazo ntikibe ariko nikitaba nabwo nta gikuba cyacitse ubuzima bubaho burakomeza
dusoza ikiganiro twavuga ko yaba u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mpunzi se hari uburyo mwaba muri kuvugana n'ibihugu nterankunga
yego nibyo nabanje nkubwira ko twagiranira tureba ko bakomeza gutera inkunga nabo aho bari mu bihugu byabo ubukungu ntago buhagaze neza ubwo bakareba niba atari ikibazo gikomeye hari byo ushobora kugabanya ubundi buzima bugakomeza n'ibyo tubamo mu biganiro kandi turakomeza gutekereza yuko bitazatinda ariko binatinze nta kibazo bityatwara kubera ko dufite ubundi buryo twashyizeho kugira ngo impunzi zishobore kwibeshaho neza zikifasha
Bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu Rwanda ndagushimye ku kiganiro wemereye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe Ijwi rya Amerika
Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe iby'ubutabazi mu Rwanda kuri mikoro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa turakomeza mu kanya ntimujye kure
bakunze baradijwe ya Amerika mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twaradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno gihunagana ni ku murongo wa FM 90.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Iki ni kiganiro muri sanga turavuga ku nzandiko abanyeshuri 60 biga muri kaminuza ya Oakwood muri leta ya Alabama hano muri leta zunze ubumwe za Amerika baherutse kwandikira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bandikira na presidansi ya Amerika basaba ko izo nzego zatabara impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda bakongererwa ibiribwa Bwana tuishime umaze kumva ibyo bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri ministeri ishinzwe ibyo gutabaza mu Rwanda avugiye kuri mikro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda nyine Bwana Kayumba aragira ati icyagabanutse n'amafaranga agura ibiribwa ibindi byose biracyari uko byari bimeze Bwana tuishime niba ari uko bimeze ubwo abantu ntibapfapfanya bagahengekereza
murakoze cyane abanyamakuru
kubera ko impamvu mbivuga gutyo nuko yavuze ko atari amafaranga yonyine ababeshejeho ko bafite ibindi bikorwa avuga umujyi wa Kigali umujyi wa Huye ati impunzi nyinshi zibeshejeho ntabwo zibarwa ku mfashanyo
reka mbanze nsubize icyo ngicyo mu busanzwe ntabwo impunzi zo mu mujyi zihabwa imfashanyo natangiye mbivuga impunzi zo mu mujyi wa Huye ziri mu mujyi wa Kigali zirimo umubare munini w'Abarundi n'abakongomani bo n'ubundi nkeka ko atari na ngombwa kubavuga kuko bo n'ubundi ntabwo basanzwe bafashwa nta mfashanyo bahabwa bo ikintu bahabwa na HCR gusa ni sitati y'ubuhunzi ariko ubuzima imibereho ya buri munsi birimo kwishakira akazi gukora business kwishyura gukodesha amafaranga y'ubukode bijyanye n'ubuvuzi izo serivisi zose birwanaho n'ubundi ndumva batagombye gutangwa urugero kuko bo n'ubundi ntabwo inkunga za HCR zabarebaga cyane bigashobora kuba ari gake cyane ariko bo n'ubundi ntabwo babarwa nk'abantu batuye mu nkambi
uragira rero uti abo ngabo arabavuga nk'abibesheje ariko mu bo mutabariza mwe abo ntabwo barimo
abo ngabo ntabwo barimo kuko n'ubundi nta nkunga ya HCR bahabwaga usibye sitati y'ubuhunzi bafite kandi ntabwo bayikuweho
na babandi yavuze ati abagera ku 10,000 bashobora kwibeshaho n'abandi ntabwo bimeze nabi cyane ibyo nawe urabyemera ariko uravuga uti ntabwo aribo dutabariza
abo ntabwo aribo dutabariza izo mpunzi zo mu mujyi ntabwo arizo dutabariza turatabariza impunzi ziri mu nkambi nizo zifite ibibazo bikomeye kuko zo imibereho yazo 100% ziyikesha inkunga zihabwa na HCR yenda nsubiye nko kuri iki kintu yavuze ngo jya mbere aya mafaranga nkeka ko ashobora kubatangwa ahabwa impunzi kugira ngo zikore ibikorwa ziteze imbere aya mafaranga navuye mu Rwanda avugwa biravugwa ariko n'ubundi iyaje usanga ahabwa cyangwa se abayafata ari abantu n'ubundi bafite ututuka nabo bake cyane mu nkambi nkeka ko abantu bafite ututuka bakarenze rimwe ku ijana usanga bafite n'ubundi utuntu bakoraga usanga aribo bayafata kuko abari bo n'ubundi basanzwe bazi uburyo imikoreshereze y'amafaranga ishobora kugenda naho rubanda bose basigaye navuga ngo nka 98% aya mafaranga nta muntu yahabwa reka ko nta n'umuntu yafata kuko amakuru turayafite tuvugana n'abantu bari mu nkambi iki kintu cyajya mbere rero bashobora kugishyira mu mibare bikagaragara ko wenda hari ikirimo gukorwa impunzi zirimo kwiteza imbere ya mbo ntabwo wenda navuga ko umuvu umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutabazi wenda avuga ibyo atazi ahubwo we byibuze
ashobora kuba ahabwa raporo y'ibikorwa bikorerwa mu nkambi, namusaba kuba yajya mbere we agategura urugendo akigira mu nkambi akaganira n'impunzi ku giti cyazo, akaganira n'umuntu umwe wenda nubwo basaba bose, ariko akareba mu by'ukuri uburyo babayeho. Ntabwo y'amafaranga yajya mbere agera kuri bose, n'ubundi ushobora gusanga ahabwa ba bacuruzi bafite utuduka duto mu nkambi, abo yavuze afite amasaro de kwafi batageze nkeka ko batageze no kuri rimwe ku ijana y'abaturage baturiye buri nkambi. Nkumva rero iki kintu cyo kuvuga ngo barifashije ngo barasohoka bakajya hanze y'inkambi ngo gushaka akazi, nk'ikintu cyitwa gushaka akazi, urabona mu nkambi harimo urubyiruko umubare munini w'abantu bize batagira akazi, uyu mubare nta nubwo nkeka ko batemera no gushaka akazi mu Rwanda, ndavuga nko mu utuzi twa leta, mu nzego za leta, nko kwigisha n'indi mirimo ya leta, kuko n'ubundi iyo bagiye gusaba akazi usanga hari itegeko rivuga ko umuntu usaba akazi agomba kuba ari umunyarwanda, nibyo ribanza ibintu bigakurikiraho. Babitangaza rero ko bafite ikarita ziranga impunzi bashobora kujya mu gihugu mu turere dutandukanye n'intara bagashaka imirimo cyangwa bagapiganira akazi nk'abandi banyarwanda, ariko n'ubundi usanga iryo tegeko iyo bigeze aho ngaho ribagonga kuba uri umunyarwanda rikabagonga, ubwo bakabura akazi bakaba batagihatanye nk'abandi banyarwanda.
Ariko rero bijyanye n'akazi, ariko Bwana Tuyishime aranavuga ati ubundi impunzi haba hari ibintu bibiri bizitegereje, hariho kuzasubira iwazo mu gihe ibintu bitunganye cyangwa se kuzahabwa ubwenegihugu zikabaho zifite uburenganzira bw'abenegihugu. Ibyo byo impunzi z'abanyekongo zibibona zite?
Muri kije njyewe nabaye mu nkambi nganira, nageze mu nkambi zitandukanye ndetse tunaganira nabo kugeza kuri uyu munota, na aba habaye hari abantu impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda zifuza gutuzwa zikaba abanyarwanda. Nkurikije amakuru mfite n'abo twaganiriye, nta nubwo zagera kuri rimwe ku ijana kuko ntazihari, ntabwo bifuza gutura mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi njyewe na icyo nemera, nemera ko bagomba gutaha.
Ariko se ariko ku Rwanda rwabakiriye neza nubwo bwose havutse ikibazo cy'ibiribwa, uratekereza ko ari iyihe mpamvu abanyekongo batifuza kuba mu Rwanda?
Mu Rwanda bahamaze igihe kinini, impunzi zimwe zihamaze imyaka irenga 24. Ubuzima bwo mu Rwanda barabuzi, bazi imibereho yaho, bazi uburyo baramutse banatuye, nkeka ko baramutse basabye n'uko ubwenegihugu bashobora kubuhabwa, bagahabwa wenda ibyangombwa by'abanyarwanda, ariko n'ubundi ugasanga kubona isambu yo guhinga, kumwinjiza mu buzima busanzwe, ugasanga n'ubundi ibyo bintu byagorana. Kandi izi mpunzi zikunda igihugu cyabo n'ubwo kirimo umutekano mukeya. Rero njyewe nkumva ahubwo wenda intambwe nziza yaba ishimishije ari uko u Rwanda rwafatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo gihugu impunzi zaturutsemo, ndetse na HCR, ahubwo izo mpunzi zigataha aho gushishikarizwa gutuzwa, kuko nta mpunzi yiteguye gutuzwa mu Rwanda. Ayo makuru tuyafite neza kuko tuganira n'abantu bari mu nkambi.
Uragira uti u Rwanda ni ruto, ntibabona aho batura cyangwa imiturire nayo ubwayo ntiyakoroha?
Icya mbere imiturire ntiyakoroha, imibereho yagorana mu Rwanda. Icya kabiri ubushake ntabwo bafite, ubushake ntabwo bafite bo. Icyo bifuza ni ubusubire iwabo muri Kongo igihe cyose yaba atekanye.
Dusubire wenda ndazirikana ko wenda ibyo urabivuga muri rusange, kuko ntabwo uvugira impunzi zose, wenda hari ababyifuza hari n'abatabyifuza. Reka dusubire gato ku bijyanye n'ijambo Bwana Olivier Kayumba yavuze, tunareba ibijyanye n'ibiribwa byagabanutse, kuko haruguru hariya waruvuze uti bariya n'ababa mu mujyi n'ubundi ibyo ntibibareba, ariko Bwana Kayumba Olivier ibyo avuga yabisobanuye neza, kuko yagize ati abana bato, abatwite, ababyaye, abafite indwara zikomeye, abakuze, bo bakomeza guhabwa imfashanyo uko bari basanzwe bayihabwa bwana Tuyishime.
None se icyo ni ikibazo gikomeye n'ukuvuga ngo ndabyumva abo bantu bafite wenda indwara, hari abantu babana n'indwara zidakira, hari abana batoya bakeneye kwitabwaho mu bigo nderabuzima bikorera mu nkambi, wenda numvise bavuga ngo n'amafunguro abanyeshuri bafata ku ishuri. Mu by'ukuri ibyo byose turabyumva, nabyo ni ingenzi, ariko n'ubundi ibyo biza ku mwanya wa kabiri. Iyo amafaranga ajyanye n'ibyo kurya yagabanyutse cyangwa yabuze, njye ntekereza ko aricyo cyagombye no kubanza, ahubwo iyo kesi ikaba iya kabiri. Ntabwo ikihutirwa ari abo bantu, ahubwo ikihutirwa n'uko abantu babona ibyo kurya. N'ubundi nibatarya bazarwara, barembe bose bajye mu bitaro, bazitabwaho gute? Ikibazo gikomeye kinateje impungenge n'iryo gabanyuka ry'amafaranga. Turanabivuga ko ari iryo gabanyuka ry'amafaranga, ariko ubu ngubu si igabanyuka gusa, kuko hajemo noneho n'ibyiciro. Hari n'abatayabona bya bihumbi bitatu twandikaga dusaba ko byakongerwa, ubu ngubu ubu tuvuga n'ahari abantu batabibona kuko bashyizwe mu byiciro by'abantu bigaragara ko bifashije.
Tukiri kuri icyo kibazo rero, mwanditse amabaro atatu, reka dusa n'abasubira inyuma gato, mwandikiye nde nande kubera iki?
Twandikiye HCR ifite icyicaro i Geneve mu Busuwisi, twandikira HCR n'ubundi ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twandikira na Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubereka mu by'ukuri ko amadolari atatu adashobora gutunga umuntu ku kwezi. Iyo yashyize mu Manyamerika usanga umuntu atungwa n'isenti n'amasenti ijana ku kwezi, yashyize mu Manyarwanda urasanga ari igiceri cy'ijana. Usibye n'impunzi n'umunyarwanda usanzwe ntabwo ashobora gutungwa n'ayo mafaranga, adafite ahantu ahinga, adafite ikindi kintu akora ngo ashobore kubaho. Ubwo rero twandikiye HCR tuyibutsa ko impunzi ziri mu Rwanda nta bundi buryo bwo kubaho, ziri mu nkambi, nta sambu zifite. Twanagaragaje ko harimo impunzi tugenda tuganira na zo hano muri Amerika zavuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, ariko ugasanga zarahabwaga inkunga ya HCR gusa n'ibihugu zahungiyemo bikabaha ubutaka bwo guhinga, bagafata nuko ngo bagafata ibyo bejeje mu mirima bahawe n'ibihugu bibacumbikiye, bakabyongeranya ku nkunga n'ubundi idahagije HCR ibagenera. Mu Rwanda ho rero impunzi ziri mu nkambi, ayo masambu ntayo bafite, nuko ngo iyo mirima bagenerwa na Leta ntayo. Ikindi buryo bwa business ntabwo kubona akazi biragoye. Mu by'ukuri tugerageza kumvikanisha neza dusesengura ko mu Rwanda ayo mafaranga atiyongereye, ingaruka izakurikiraho ari ukubura ubuzima nta kindi gikurikira. Kandi byaragaragaye nk'uko twagiye tubyumva mu makuru atandukanye aturuka mu nkambi, yuko hari abantu bashobora kuba umuntu ushobora kuba yariyahuye n'undi agerageza kwiyahura bakamukura mu mugozi kubera ikibazo cy'inzara.
Ibyo ni ibintu byabaye koko, abantu icyo kibazo cy'inzara gitangiye kugira ingaruka ziri kuri urwo rugero.
Yego, twabyumvise mu nkambi ya Kigeme, twumva ko hari umubyeyi wabuze icyaha abana, nkeka ko yababeshye ko bagiye ku isoko, niko twabyumvise, agiye ku isoko guhaha, ageze hirya aza gusanga n'ubundi nta bisobanuro ari buze kubaha, igihe ari bugarukire ntacyo azanye ahitamo kwiyahura. Tukumva n'undi bakuye mu mugozi nawe yaragiye kwimanika, bamubajije impamvu avuga yuko yarayitewe n'inzara, yabuze icyaha abana. Izo rero ni kesi, wenda hari n'abandi bashobora kuba bapfa ntitubimenye cyabishe, wenda inzara irimo ntabwo twabihamya kuko ntiturabona ibimenyetso. Ariko icyo ni kimwe mu ngaruka zikomeye zimaze guterwa n'iri gabanyuka ry'ibiribwa cyangwa se ry'imfashanyo bahabwaga na HCR.
Ubu rero muranditse, muratabaje, mukanya turababaza niba hari icyo bari babasubiza, niba hari igisubizo mwari mwabona, ariko nta mpungenge mufite ko muvuga muti dutabaje bariya babiri by'umwihariko HCR ari ku rwego rw'Isiraheli no ku rwego rw'Amerika ndetse na Presidence ya Amerika, ntabwo mutekereza ko ibintu bishobora gutera uburakari leta y'u Rwanda ivuga iti ni gute abantu bashobora kujya kudutabariza mu kindi gihugu kandi turi aha ntacyo batubwiye
oya nkeka ko reka kwiryo ngiryo nta kibazo kuko nabo nk'uko mukanya twumvaga Bwana Kayumba Olivier yabivuga nabo bafatanyije na HCR barakomanga hirya no hino ku iti kugira ngo barebe ko hari ikintu cyahinduka wenda ayo mafaranga kongerwa rero ubutabazi ntawe bwabangamira nta politiki irimo just n'ugusaba gusaba ntacyo bitwaye sinzi rero nimba wenda uvuga ko wenda twagombye kwandika aya mabaruwa tubanje kubimenyesha leta y'u Rwanda
nge ntabwo nabagira inama kuko ntabwo nzi icyo mushaka gukora ndimo ndibaza gusa ingaruka z'ibyo mwakoze niba mudatekereza ko zishobora gutera uburakari leta y'u Rwanda kuko ikibazo kibereye mu gihugu kimwe ukajya gutabaza mu kindi gihugu cyane cyane icyo gihugu gifite impunzi ntubona ko bashobora kuvuga bati bariya bana barakubaganye dore ko ari n'abana bo mu ishuri rimwe ntabwo ari abanyekongo bose bari hanze y'u Rwanda
oya ntabwo ari ugukubagana ntabwo ari ugukubagana ahubwo nge numva twarifatanyije na leta y'u Rwanda kuko nayo ivuga ko irimo gukora ubuvugizi hirya no hino ku isi ifatanyije na HCR kuba rero natwe twatabaza ntacyo byangirije kandi sinzi ko bisaba ko nimba umuntu ajya gutabaza abanza kwicisha ku gihugu cyakiriye impunzi iryo tegeko ntaryo tuzi gusa icyo twakoze ni ubutabazi gusa kandi twumva nta kosa ririmo ikindi cyatumye dutabaza gutyo tugatabariza wenda tukandikira nka perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri dusanzwe tukizi nk'igihugu cyita ku bantu bababaye hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango myinshi irimo na HCR ishingiye ku muryango w'abibumbye tugasanga n'ubundi umubare munini cyangwa se uruhare runini Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zirugira nuko ngo nibo batanga amafaranga mu miryango myinshi itandukanye uro twanditse tubatakambira nk'igihugu cyatwakiriye tubereka ko abavandimwe bacu bababaye kandi natwe bishobora kutugira ingaruka tudashobora no kwiga neza mu gihe abavandimwe bacu baburaye mu gihe abavandimwe bacu bashobora gupfa isaha n'isaha kuko ntacyo babonye cyo kurya nkumva rero nta mbogamizi irimo nkumva nta butumwa cyane bureba guverinoma y'u Rwanda burimo ahubwo ari ubutumwa bureba bene wacu bari mu nkambi barimo kwicwa n'inzara
Bwana Tuyishimeje ibibazo nari mfite kukubaza kuri ingingo ndabihumuje bisa nkaho birangiye ariko mu mutima wawe icyo wumva utagenda utavuze muri iki kiganiro cyaba ari iki
urakoze cyane Bwana Geoffrey ikintu ntagenda ntavuze giteye impungenge noneho kurushaho n'ibyiciro impunzi ziri mu nkambi mu Rwanda zashyizwemo ibyiciro bigera kuri bitatu harimo icyiciro cya mbere cy'abantu nuko abantu batifashije ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe bashobora kuba bakora ngo bibesheho nkeka ko kirimo abantu wenda bafite nk'indwara zidakira aba wenda abantu bashaje cyane abo bantu rero ku mpapuro twabonye zanditswe na HCR ifatanyije na guverinoma y'u Rwanda abo bantu ugasanga ngo bazajya bahabwa 600,000 to 880,000 ku kwezi by'amanyarwanda hakaza icyiciro cya kabiri cy'impunzi zifite ni ukuvuga ngo zidafite ibyo navuze haruguru zirimo indwara zidakira ubumuga cyangwa se gusaza icyo cyiciro kikazajya gihabwa 340,000 hakaza noneho n'icyiciro cya gatatu cyo kivuga ko nkurikije uko nabisomye kuri izo mpapuro urugo rwose rurimo umuntu w'igitsina gabo urengeje uri hagati y'imyaka 18 na 59 atazigera nuko ngo uwo muryango urifashishe kuba bafite uwo musore bafite uwo muntu uri hagati y'imyaka 18 na 59 arifashije ntabwo bakeneye ubufasha nuko ngo ni zero nta kintu bazajya bahabwa navuga ko ikintu bemerewe ari bimwe Bwana Kayumba Olivier yavugaga bindi bisanzwe serivisi zo kwivuza ariko ibijyanye n'ibiribwa nta kintu bazongera guhabwa keretse igihe ibintu byahindutse nkavuga nti rero ibyo ni ibintu biteye impungenge kurushaho nuko ni ibintu mu by'ukuri bikabije kuko tumaze gukurikirana amakuru y'abantu bagiye bakira ubutumwa butandukanye mu nkambi bubabwira ibyiciro barimo ugasanga n'umundi wawundi wari ufite akaduka wari ufite salon de coiffure niwe wabonetse mu cyiciro cya mbere wa muntu utagira ikindi kintu na kimwe akora abayeho gutyo gusa ugasanga ngo niwe wagiye mu cyiciro cya gatatu ibyiciro mu nkambi ntabwo byari bikwiye kuko impamunzi yaba yifashije nta mpunzi ishobora gutera imbere ituye mu nkambi ntabwo ibyiciro tubishyigikiye n'impunzi ntabwo zibyumva ntizibikozwa guhera kera zagiye zirwanya yigeze bikomozwaho impunzi ziryamaganira kure ariko bigeze ubu ngubu noneho nimba binashoboka wenda aribwo buryo bwiza leta yabonye amiyo mafaranga make HCR agomba gusaranganywa byibuze bagombye kumanuka nk'uko babikora ku banyarwanda batandukanye ku banyarwanda basanzwe bakajya kuri tere bakajya mu midugudu mu nkambi mu makaritiye bakamenya ngo runaka abayeho gutya kanaka abayeho gutya ntibapfe gushyiraho ibyiciro uko biboneye kuko noneho na bya 300 abantu batari bubibone bari buze kuhasiga ubuzima kandi ingaruka zabyo turabyiteze bitarenze ukwezi kumwe ya numva icyo kintu aricyo nashakaga gutindaho mu by'ukuri mvuga ko ibyiciro by'ubudere mu nkambi impunzi ntabwo zibyishimiye zuzemeza ko nta mpunzi iruta indi impunzi zose zinganya ubushobozi kuko ziri mu nkambi ikindi kandi nimba ari nabwo buryo bwiza leta yagennye ko bagomba gusaranganya amafaranga bagombye kubikora nk'uko babikora ku banyarwanda basanzwe bakamanuka kuri tere abaturage b'umudugudu bagaterana bakemeza ngo runaka yenda afite akazi wenda hembwa 10,000 ku kwezi runaka ntako afite bakagena ibyiciro bashingiye kuri ayo makuru ariko ibyo ntabwo byabayeho bagiye bakira SMS zitandukanye gusa kandi dutekereza ko HCR itagira ibyiciro by'impunzi n'ubundi twumva ko ari leta y'u Rwanda ishobora kuba yenda yaragiriye inama HCR ibona ko ari bwo buryo bwiza bwo gusaranganya ayo mafaranga adahagije tukumva ari ibyo bintu byahagarikwa ibyo byiciro bikavaho ahubwo makeya abonetse bakayasaranganya yose uko angana mu nkambi batabagabanyijemo ibyiciro kuko ntabwo impunzi nazo zibikozwe
naho mwe muhagaze he ku gitekerezo cyo kuba ziriya mpunzi z'abanyekongo zaguma mu Rwanda cyangwa zatahuka
nk'uko impunzi zagiye zandika zimwe zibigaragaza ko zishaka gutaha impunzi ziri mu nkambi hari zagiye zibigaragaza inshuro irenze imwe nko mu nkambi ya Kiziba ariko n'ubundi ugasanga biraza nk'imbogamizi tutazi ngo zituruka hehe tukaba twasaba nyakubahwa perezida wa repubulika perezida wa Congo perezida Felix Tshisekedi mu by'ukuri gutera intambwe akaba yafasha impunzi ziri mu Rwanda gutaha izibishaka zigataha nubwo tubizi ko ikibazo cy'umutekano kikiri ingorabahizi abahizi muri Congo ariko ntabwo ari Congo yose usanga umutekano mukeya uri iburasirazuba cyangwa se amajyaruguru ashira uburasirazuba ariko byibuze Kongo yo hagati mu majyepfo Kongo y'iburengerazuba igihugu ni kinini kandi harimo umutekano tukaba n'ukuri twasaba leta ya Kongo kubigira nk'ubushake igafasha abantu bashaka bagataha naho gukomeza kugondoza HCR nimba ubushobozi bugabanyutse ntacyo twabikoraho nimba umuterankunga yavuze ngo ubushobozi bwanze mu by'ukuri tumushimira ibyo yakoze kugeza uyu munsi nuko murakoze
ariko rero uvuze icyo kibazo bwana Tuyishime abanyamurenge bari za Minembwe hariya baricwa n'imitwe y'inyeshyamba z'abamayimayi barapfa ari benshi biragaragara mu itangazamakuru aho ngaho barimo kugwa niho ushaka kohereza bene wanyu b'abanyekongo bari mu Rwanda
oya ntabwo uko nabivuze turabizi ko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na za Ituri ibyo bice byose by'uburasirazuba n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba nta mutekano bifite ariko mu by'ukuri hari intara zo hagati n'iburengerazuba zifite umutekano tukumva ko rero leta ya Kongo iramutse ibigize nk'ubushake yafashe impunzi zibishaka igihugu cyose bari icy'abenegihugu ntabwo ari ngombwa ngo bature ahantu runaka abakenewe gusa uruhare rwa leta kugira ngo ibafashe inabamenyera ahantu hagomba guturwa kuko Kongo iratuwe irimo miliyoni nyinshi ntabwo bose bafite umutekano mukeya biri mu gice cy'uburasirazuba ntabwo mbifuriza ibiri kubamo ku banyamurenge turabizi n'ahandi hatandukanye ariko still hari ibice bifite umutekano bashobora kuba batuzwamo igihe cyose leta ya Kongo yaba ibishatse ikagaragaza ubwo bushake ikifuza kwakira impunzi zifuza gutaha nk'uko tubona leta y'u Burundi iherutse kubikora abenshi muri bo bakaba bamaze gutaha nk'uko murakoze
Leta y'u Burundi byo bisa nkaho bitandukanye gato kuko nk'ubu turimo turaganira mu rurimi rw'ikinyarwanda kimwe mu bituma abaturage b'abanyekongo batera hejuru abanyamurenge nuko babita abanyarwanda bavuga bati muravuga ikinyarwanda mukomoka mu Rwanda bivuze ko namwe muramutse mugiyeyo ntekereza ko ngira ngo no guhunga mwikubitiro ariko byari bimeze ngira ngo byakongera bigasubira rudubi bakavuga bati nubundi mwebwe ntabwo mufite uburenganzira bwo kuba muri Kongo bwana twishime
ibibazo by'abanyamurenge byo ntabwo mbitindaho cyane ariko ndagaruka ku byacu twebwe duturuka muri Kivu y'amajyaruguru ntekereza ko usibye wenda abantu bahunze bari hirya no hino mu bihugu bihana umupaka n'u Rwanda cyane bihana umupaka na Kongo y'iburasirazuba hari abaturage umubare munini bavuga ikinyarwanda batuye muri Masisi batuye muri Rucu ntekereza rero ko ikibazo kidashingiye ku rurimi ngo abanyarwanda abantu bashobora kuba bakitwaza kubera impamvu za politiki ariko hari umubare munini cyane nka Masisi ngeka ko umubare urenga 50% mu bantu batuye muri Masisi na Rucu bavuga ikinyarwanda kuruta izindi ndimi
baracyariyo
yego bariyo benshi cyane baratuye bavuga ikinyarwanda nubwo bahura n'ibibazo by'umutekano mukeya ariko barahari umubare munini urahari ntekereza ko ikibazo atari ururimi bashobora gushingira ku rurimi wenda bakakwita umunyarwanda numva ko ngiye icyo ngicyo atari icyo kibazo
ariko uragira uti aba bari mu Rwanda baramutse basubiyeyo nta kibazo bagira
kuko n'ubundi hadatekanye ubona nubwo hatuwe muri Kivu y'amajyaruguru yenda n'iy'amajyepfo n'ibindi bice nagiye mvuga leta ishobora kubarera kuko leta ibisobanukiwe neza ikamenya izindi ntara zirimo umutekano ikaba yabatuzamo isisi kubakira ikamenya uburyo babayemo nkeka ko impunzi nyinshi zakwifuza gutaha wenda nubwo zitaba zose ariko ubishaka yataha kumva ngewe icyo kibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo namoko cyangwa se ikibazo gishingiye ku rurimi kumva kitaba impamvu ibuza abantu kuba bataha igihe cyose leta ya Kongo yaba igaragaje ko ishaka kubakira
Bwana Tuyishime umunyeshuri muri kaminuza ya Oakwood hano muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Alabama nanone ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane Bwana Geoffrey Mutagoma namwe kuba mwagirinye aka kanya mu kazi akanya ko kuganira no gutanga ibitekerezo byacu
Mshimiye kandi na Olivier Kayumba umunyamabanga w'uraho muri Ministeri ishinzwe iby'ubutabazi mu Rwanda na mugenzi wacu Eric bagira ubusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera nyine i Kigali Mshimiye namwe mwese twari kumwe Fatou Alimas Kalala wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na Geoffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Barabem na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0
nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 98.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.